semuhle nyamhalela isazo zalo lesotezo mpakisha noma ingazalwa izongkhola ngutha ngitheri lithipi kushapa phela kusaguza kungena clever ezithelo zobliba ngoba yazi ukabza kwenye nduga kathi sasa number one noxman subdoma number lover abaningi bathama lyrical killer angithatha amachansi ngiyasazi isitori sambuka love is not a poser but a winner ngayisusa kule kwetu ngayimela kule kwetu ngayikhukhula le kwetu ngayeka isikolo bathi akwazi ukuphumelela bheka namhlanje ubani uyasekela akwazi ujekise ngiqalile mele ngiqedelele angadisakela ngena mari mina ngizosipala ngathi nambile akwazi ujeki into engiqalile mele ngiqedelele angadisakela ngena mari mina ngizosipala ngathi nambile.
Stop, Roman, I will go see Abaningi, but I'm a lyrical.